unasema ni moto. Handsome. Sexy mama sitae, kukapio ganji shilina pitae. Signorita si umeni itae, pepeta majigi chuma lina pitae. Binduwa michezo kama loto loto, leo tupo geto na watoto toto. Leta na madini ya ni moto moto. Ae, kisima, kisima, misitaki kisima. Alima, alima, leo nina jembe na lima. Katoto kameiva embe dodo, dodo. Katamu chapo dondo, dondo. Natamani ni mpige hata mboko, ila napenda kushika hiki boko. Katoto gona gona gona. Utani upo juu, kiuda uda, baby boo, we wa moto. Jo tucheze calypso, penda inama kanyaga. Na kama unapenda banana e, kwanza kumi kwako, yaga yaga. Katoto kameiva embe dodo, dodo. Yani katamu chapo dondo, dondo. Natamani ni mpige hata mboko, ila napenda kushika hiki boko. Katoto gona gona gona.
Neza sema niko marofa yu Juna rantam yangu basi Kamtosa bunda unkusho vibe yangu Haga ni time to kipiga hesan tabu Endo maipunta kuripit kade shafu Move it for me tukuna filo meni bantamba Na umejiventemba design ya kantama First ama akiza singwa countama Endo my type wile design ya rankada
You see that thing you got my baby girl Why why don't you move it for me? Then you got my baby girl, why don't you move it for me? Move it for me, move it for me, move it for, move it for, move it for me. Move it for me, move it for me, move it for, move it for, move it for me.
Now say my ooh, ooh wee, nyamera. I want you to be my lover, my baby mama, and have no trouble. Let's keep it on the cover with me. Listen to the key on the dance with me. My soon to get my baby, my sweetie. See, going to the package and I'm moving. To front and you can keep to work it. I like the way you go down low. I like the way you move it around the dance floor. Then I hop out of mind. Because you're my nigga friend. Google me with any friend. Please, they wake up the wine.
You see that thing you got, my baby girl? Why don't you move it for me?
Pendagi tu kabie na kuikia doko afuko na dani mekuibia yeah. Masho mi upiga kwa mamita na bado nyi wasemu na pewa gama mia hakikabu mia don't do this saba basi sini judge mia changi yangi mamzinga mi ukambash na mademu anaringa mia oya mia 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 we mia mia beba mia 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 we niaja mia 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 twende. I'm that guy, sipping like it took a beer, and I could get dope on Fuko and Danny McQueen. My show me, Piga Guamamita. The battle you were saying, Muna Pewaga Mamia. Hakika Bumia, don't do this. Saba Bassus in the judge. Mia, Changiangi Mamzinga. Miu Kambash Namademo Naringa. Mia, don't do my ratchet. Mia, don't do my sachet. Don't get to Bamba. Do not be done. Yeah, yeah. Do not book an ayah. Mia, don't waste time.
Mia, don't know what you want from me.
So biggie control, please, oh biggie control. Isha London, dealing with a boss, said you know that. I do body niche channel on the program. Saga, a girlfriend, I'm loving your vibe. Apaka me waka moto kolo nana. Bas in your clothes, kidogo, kidogo. Itu pelugo nito inzeve kidogo nipe joto. A baby nakutaka wezi taki nobody yes. Uyo fala jomulize we nani. Nakupa tam tam tumalize na makani yes. Sisari yes. A night boy.
Nikirege you come a pilot. Achini si shugi tena. Wakipiga mbea kama pilot. Wambie kwa kumi mwe mama. Nyanganie, nyanganie, nyanganie tena. Wakichocha bibi nishikilie, nishikilie, nishikilie bema. Wakipiga jungu nyanganie, nyanganie, nyanganie tena. Wakichocha bibi nishikilie, nishikilie, nishikilie bema.
Say my boo, strike a rock you. Wako miki rege kwa pigeon talent too. Say you. Thing me I go do, bust up me brain, go rogue and go full. Done a bad man wanna live with you. Them say you bad girl, but me satisfy you. Look so fine, mama tempted to touch. I love your boogie dance, baby, wine to the top.
Make it again, you come a pilot. A chini, si sugar tena. Waki big and bear, come a pilot. One be ego, go me mwe, mama. Nyanganye, nyanganye, nyanganye tena. Waki chocha, baby, nishikili, nishikili. Shikilie bema, wakipiga jungu ningangani, ningangani, ningangani tena, wakichocha baby, shikilie.